wako sawa tanipa kesi. Mi sababu yako taki mapenzi ya nipe stress. Nataka enjoy baby mapenzi migogoro. Kwangu ni mateso yanumiza. Wasikia nielewe. Nataka watu uwe fresh. Penzi siyo kisado ni jebe. Sitaki wewe na stressi. Ukichoka kubebe. Hata kilala icheze. Yesi mame dede. Sitaki kwako ni delay yo. Wewe no my baby. Nimekumisio. So exhaleo. 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 Ugo kumiko imajesi. Shorty exhaleo. 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 Ugo kumiko imajesi. Baby I need you. Mapenza kweli ni me and you. Kama ni vitu. Wasiguda nganye vya kupita tu. Is you. Moyoni mwangu mekuchola tatu. Me and you. Kama ni pesa vichenchi. Manukato unukie freshi. Ila siku kipata Bugatti. Kupeleke kijiji kwa bibi. Upate pressing. Uone gane freshi. Na yako baby face. Yoso sexy. Nataka watu uwe freshi. Penzi siyo kisado ni bebe. Sitaki wewe na stressi. Ukichoka kubebe. Hata kilala icheze. Isi mame dede. Sitaki kwako ni delay yo. Wewe no my baby. Nimekumisi yo. So exhaleo. 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 You go put me for emergency. Shorty exhaleo. 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 You go put me for emergency.